so sal. Utano lang, rakula mahal. Kela siham, siki veli panoy. Siye gwan tiziyo, tiziyo ngise. Ah. Kita mo ba chamela. Usta chava silo baby man. Owa kaki wow. Kawe na kinya kisiloma. Ah. Mora chaga, sweetie my love. Usta chechela mwaw. Ifuna la petus, petus enami. Ah. Mora chaga, sweetie my love. Usta chechela mwaw. Funa la petus, petus en ami. Moja chaga, shiti malavo. Usta chechela morao. Ifuna la petus, petus en ami. Moja chaga, shiti malavo. Usta chechela morao. Una la petus, petus en ami.
Mba febolumu shanti mama. Badale mrupa shanti mama. Awi ahe. Awi ahe. Ginyaga utive kuri gito tila kurat. Nahana naluena rata teri vijana humangwa na kere bape mwana. Kiliratole kilinyaka u. Majaka kiliratole kilinyaka u. Ginyaka utive kuri gito tila kurat. Nahana naluena rata teri vijana humangwa na kere bape mwana. Kiliratole kilinyaka u. Kona mo ginyaka rupite wana. We can make this way. We can make this right. We can make this right. Pela pano machaka uska chava. We can make this right. We can make this right. We can make this right. Pela pano machaka uska chava.
Kitamo batamela. Usta chava silo baby ma. Owa kaki wow. Kawe na kinya kisilo ma. Ah. Moha chaga, shiti my love. Usta chechela morao. Ifuna la petus, petus enami.
We can make this right. We can make this right. We can make this right. Bela pano machaka uska chawa.